izolo sikhulume ngenhlakanipho engajwayelekile esiyidingayo ukulungisa ungqubuzana. Sikwenze ngendlela loNkulunkulu. Inhlakanipho kaNkulunkulu ekhona elinde mina nawe. Inkinga ekhona ukuthi asivamisi ukwenza ukuthula kube yikho kuseqhulwini empilweni zethu. Ngikubengelele ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo Bhithi wakwaNgema ngumlomo kaBenedict weChristian Networks. Angikaze mina kodwa ngihlangane nomuntu ongakufuna ukuthula empilweni yakhe. Mhlawumbe kungenzeka ukhona ongakuthandi, kodwa hhayi engikwaziyo ukuthi iningi lethu liyakuthanda. Futhi athole ukuthi lo mhlaba esiphila kuwo alukho olunye olulangazelele ngaphandle kokuthula. Noma ngabe ezobudlane bethu, umphakathi, ezenkolo, ezepolitiki, nobuhlanga, kumbe onqobuzaneni lwethu ngishona nemindeni yethu, komakhelwane nasemsebenzini, konke lokhu kuthula esikulangazelelayo kubukeka kuluta lakho nongafungo lwasogadulini uqobo, into engabambeki. Ngiyayibuza ukuthi ekazo onqobuzaneni olwahlukene oluqhubekayo la ukhona, sonke sinalo phela. Ikuphi okholo ukuthi uNkulunkulu ukubuzele kukho leso simo na? Kumbe mhlawumbe kungenzeka ukuthi awukamuzwa kwamanje ekubizela ekwenzeni uthu? Nansi la ehluzwa khona okulindeleke ukuba ube nakho. EkaJakobe 3 verse 18. Kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula. Amatoliko abhala ngokungafani. Elinye lithi nikusebenze ukuthula. Lelona lithi abakwenzayo. Ngiyakuthanda leli lithi nikusebenze, ngoba akuzenzakaleli izinto ayivese ziqondele nje. Mina nawe sidinga ukubhekana ngqubuzano ngenhlakanipho kaNkulunkulu, kodwa futhi nangomoya wokwazi ukuthi yimi okumele ngisebenze lesi simo. Kahle hle, uma uyibiza ngomntwana kaNkulunkulu nakanjani into eseqhulwini ochazweni lomsebenzi wakho eyintweni eseqhulwini, yichaza lakho lokuba ngumenzi wokuthula ukwenza egameni leNkosi. Ngakho ukucabanga inxushunxushu ezahlukene obhekene nazo njengamanje ongakwazi ukuyisebenza ukuze udale uxolo, ngokuba uma utshala ukuthula kanjalo futhi uyovuna isibusiso esiza ngokukutshala. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo zikubusisa, ungayicela sikuthumele zona nge-audio ye-WhatsApp inombolo ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.